That TeamSafi.com.
Rescue the total of Mama Shumte. Well, wouldn't be so. Bego la grena matimba na matimba na matimba na matimba na matimba na ngot. Au chuli.
Weza au kardashi.
Alisema kitacho tutenganisha kifo limetutenganisha. Jila na bobita cholizo hizo mademu anataka. Hemu waje ulipita mzimu na mushizo tayari wecha pata. Adona jiuliza ni nani kalileta limezua utata. Limeleta lawama watu wanagombana kisa kuwazimana. Hakuna kunyanduana mkicha tongozana hadi kununuliana. Wanavaa wasichana waze na vijana yani kila kona. Amenipigia mama ngata nipala na kama azivoliona.
Imenifanya nalia, imenikosesha dodo. Imenifanya nalia, imenikosesha dodo. Imenifanya nalia, imenikosesha dodo. Ninatafuta hela, nikanunua
na vijijini, tauni na chaka wanangu tutafute. Boda boda mkundini wauni tunasaka ili tuzipate. Pisikari na pini uwezi kuzipata lazima utoboke. Heshima ya mjini ukitaka kupata fosi kama Dangote. Uni chafuta hela chana na ngonjela ujue zina kela. Usela bila hela uo so usela uo ni usela dela. Hoya tafuta hela ukiwa na hela wanawake wapo wengi. Usipokuwa na hela watoto wazuri tawaita mazemeji.
Mimi natafuta hela nikanunua. Wewe unatafuta hela nikanunua. Mimi natafuta hela nikanunua. Kamzi utafuta hela nikanunua.
Kimimbie bo clinic a doctor kimimbie doctor umande. Emma Vigeso, Wesef Mabota, Abake Namida, Ataira, Wemzimu, Mabamkwe. Autajiri upo na mashati yamepungua siku hizi. Unaweza kumtoa mtu yote asiyekuwa na faida. Sisi yao, Timu weu, weu weu, Smart African, Wazawa blani nene. Wanangu wa Mbagala Temeke Kinondoni Ilala Chamazi Mbande Kisewe Msongo la Kitonga Mbuti Dondwe Chanika Kivurego Msikusini Molo Mpaka Usha. Wanangu wa Kwada Rueshi Akwa Musa Akisewe Spidigo Amitoto wa Jamaika Atalbani Jaro Jaro Naura Mbiri Kitonga Watahere.